Exodus 9 verse 1. UJehova wayesethi kuMose ngena kuFaro umtshele ukuthi usho kanje uJehova uNkulunkulu wamaHebheru uthi bavumela abantu bami ukuba bahambe bangikhonze. Verse 2. Ngoba uma wenqaba ukuba bahambe usababambile. Verse 3. Bheka isandla sikaJehova siyakuba phezu kwemfuyo yakho esendle naphezu kwamahashi naphezu kwezimbongolo naphezu kwamakamela naphezu kwezinkomo naphezu kwezimvu silethe isifo esinzima kakhulu. Verse 4. UJehova uyakwahlukanisa imfuyo ka-Israyeli nemfuyo yaseGibhithe kungafi lutho kukho konke okwabantwana ba-Israyeli. Verse 5. UJehova wanquma isikhathi wathi kusasa uJehova uzakwenza lokhu ezweni. Verse 6. Wakwenza ke lokho uJehova ngomuso yafa yonke imfuyo yaseGibhithe kepha emfuyeni yabantwana ba-Israyeli akwafa neyodwa. Verse 7. UFaro wathumela bheka emfuyeni ka-Israyeli akufanga neyodwa kepha inhliziyo kaFaro yayilukhuni kabavumelanga abantu ukuba bahambe. Verse 8. UJehova wayesethi kuMose naku-Aaron, caphunani izinkweshe zomlotha waseziko uMose awusaze ngasezulwini phambi kukaFaro. Verse 9. Uyakuba yibhuqu ezweni lonke laseGibhithe uphenduka amathumba ayakuqhamuka nezilonda kubantu nasezinkomeni ezweni lonke laseGibhithe. Verse 10. Baze bethathwa umlotha waseziko bema phambi kukaFaro, uMose wawusakazela ngasozulwini waphenduka amathumba aqhamuka nezilonda kubantu nasezinkomeni. Verse 11. Izanuse zazingenakuma phambi kukaMose ngenxa yamathumba ngokuba amathumba ayekhona kuzo izanuse nakubo bonke abaseGibhithe. Verse 12. UJehova wayenza lukhuni inhliziyo kaFaro kabalalelanga njengalokho uJehova eshilo kuMose. Verse 13. UJehova wayesethi kuMose, vuka ekuseni kusasa ume phambi kukaFaro uthi kuye, uJehova uNkulunkulu wamaHebheru usho kanje uthi, bavumela abantu bami ukuba bahambe bangikhonze. Verse 14. Ngoba kulesi sikhathi ngizakuthuma zonke izinhlupho zami enhliziyweni yakho nasezincweni zakho nakubantu bakho ukuze wazi ukuthi akakho njengami emhlabeni wonke. Verse 15. Ngokuba ngase ngiselule isandla sami ngakushaya wena nabantu bakho ngesifo uze uchitheke emhlabeni. Verse 16. Kepha ngikumise ngalokhu ukuba ngikubonisa amandla ami igama lami lishunyayelwe emhlabeni wonke. Verse 17. Usabavimbela abantu bami ungabavumeli ukuba bahambe na? Verse 18. Bheka kusasa ngesikhathi ngiyakuwisa isichotho esinzima kakhulu esingazange sibe khona esingaka eGibhithe selokhu lakhiwa kuze kube manje. Verse 19. Ngalokho thuma ubuyise imfuyo yakho nakho konke onakho endle, bonke abantu nazo zonke izikomo okuyakufunyanwa endle, kungagoduswa kuyakuwelela isichotho kufe. Verse 20. Yena owalesaba izwi kaJehova phakathi kwezinceku zikaFaro wazenza izinceku zakhe nezinkomo zakhe ukuba zibalekele ezindlini. Verse 21. Kepha onganakanga izwi kaJehova washiya izinceku zakhe nemfuyo yakhe enhle. Verse 22. Wayesethi uJehova kuMose, yelula isandla sakho ngasezulwini ukuba kwesichotho ezweni lonke laseGibhithe phezu kwabantu naphezu kwezinkomo naphezu kwayo yonke imifino ezweni lonke laseGibhithe. Verse 23. UMose wayeselula induku yakhe ngasezulwini, uJehova wathuma ukuduma nesichotho nomlilo wehlela emhlabeni, uJehova wawisa isichotho phezu kwezwe laseGibhithe. Verse 24. Kwase kuwa isichotho somlilo owanyazima njalo phakathi kwesichotho, kwakunzima kakhulu. Kwakungazange kube khona ezweni laseGibhithe okungako selokhu laba yisizwe. Verse 25. Isichotho sasha konke kwakusendle, abantu nenkomo, ezweni lonke laseGibhithe isichotho sasha yonke imifuno yasendle, saphula yonke imithi yasendle. Verse 26. Ezweni laseGosheni kuphela, laba bekhona abantwana ba-Israyeli, kwakungawi isichotho. Verse 27. UFaro wathuma babiza uMose noAaron wathi kubo, "Ngonile lesikhathi uJehova ulungile kepha mina nabantu bami sibabi." Verse 28. "Ncengani kuJehova ngokuba sekwanele ukuduma kungaka nesichotho. Ngiza kunivumela ukuba nihambe, ningabe nisahlala." Verse 29. Wayesethi uMose kuye, "Nxa sengiphumile emzini, ngiza kolula izandla zami kuJehova. Kuzanqamuka ukuduma nesichotho asakuba khona ukuze wazi ukuthi umhlaba ungokaJehova." Verse 30. "Kepha wena nezinceku zakho ngiyazi ukuthi anikamesabi uJehova uNkulunkulu." Verse 31. Kwashaya ifilakisi nebhali ngokuba ibhali lalikhahlele nefilakisi laliqhakazile. Verse 32. "Kepha ukolweni nesipelite akushaywanga ukuba kwakungakakhuli." Verse 33. "Umose waphuma emzini kaFaro welula izandla zakhe kuJehova. Kwanqamuka ke ukuduma nesichotho alabelisana emhlabeni." Verse 34. "UFaro esebonile ukuthi imvula nesichotho nokuduma sekunqamukile, wabuye wona wayenza likhuni inhliziyo yakhe yena nezinceku zakhe." Verse 35. "Inhliziyo kaFaro yayilukhuni, abavumelanga abantwana ba-Israyeli ukuba bahambe njengalokho uJehova eshilo ngoMose."